Zenwap.com.
Cash rules everything around.
Baby, look what you've done to me. You should have just let me be. Tima wanga wa odonga. Unayamba kusoma uka elo nishini kupili famo. Yeah. Ukafuna kari konse mbia wizonse ni mangenezamo. But tell me why you do me so. Mtimo ukapuanya si umamende. Manzi ukataya si amadobeka.
Uyumutimo
kapwanya suma mendeka. Aya manzi ukataya si amadobeka. Yeah. I just wanna let you know, so I can let you go. I thought you were the one for me. Tell me what you want from me. I gave you my time and you know that. Kansi mumutima neze throwback. I never knew unga nichite so. Unanibela tawi upa ya masho. Kuli inewe nzeko weka. Kuli iwesne nzeko neka. You were texting your exes. I can't do this, please get the message. Baby, look what you've done to me. You should have just let me be. Mtima wanga wa odonga. Unayamba kusoma uka elo nishini kupili famo. Yeah. Ukafuna kari konse mbia wizonse ni mangenezamo. But tell me why you do me so. Mtimo ukapuanya si umamendeka. Manzi ukataya si amadobeka. Uyu mtimo ukapuanya si umamendeka. Aya manzi ukataya si amadobeka. Ivi vewa ni chita falenga ni punzile. Ya ya ya. Ni mawishi ngasi ni nakuzile. Ya ya ya. But it's alright, I'm flexing now. Pretty girls in my section now. And it's all eyes on me now. See my life is a blessing now. Nimvela ruma kutuma ni misinga. Chikondi chatuma chimisinga. Cause you don't know what you got till it's gone. You're the reason behind this song. Baby, look what you've done to me. You should have just let me be. Tima wanga wa odonga. Unayamba kusoma uka elo nishini kupili famo. Yeah. Ukafuna kari konse mbia wizonse ni mangenezamo. But tell me why you do me so. Mtimo ukapuanya si umamendeka. Manzi ukataya si amadobeka. Uyu mtimo ukapuanya si umamendeka. Aya manzi ukataya si amadobeka. Yeah, you took me for granted. You a thief for funika pa wanted. Thought I was your number one baby. Apa mutima una ma bandage. Dang, but I wish you lucky. I'm really a fool for saying I miss you back. Yali ama kiss, yali Judas fake. Ati love, this shit fake. Baby, look what you done to me. You should have just let me be. Tima wanga wa odonga. Unayamba kusoma uka elo nishini kupili famo. Yeah. Ukafuna kari konse mbia wizonse ni mangenezamo. But tell me why you do me so. Mtimo ukapuanya si umamendeka. Manzi ukataya si amadobeka. Uyu mtimo ukapuanya si umamendeka. Aya manzi ukataya si amadobeka.
Zenwap.com.